Cloud Records.
Bwake dempuli denkoko na jikute mumwa. Anti special dating uliso kama mwaka. Kwete kikira na kuzanya na kusima mumu. No mulunji wangala la baby katigwa mozola. Baby this love about to hold like a summer's eve. Let's cool it down cold like it's a winter's eve. Kitty za tuzanya mfe na fly space. Let's forget the stress, call it a joy race. Cause you and I go play harder like we don't care. Harder than two mad horses in the stable to compare. But the kids are covered due to making haters feel like they're. Girl, we doing woo and they can never understand us.
Jango tuzanya fe na. Tuzanya fe na, baby. Tell them all to come. Tuzanya fe na, girl. Kuja tuteze sote. Tuteze sote mpenzi. Marafiki zako waite. Tuteze sote, girl. Sisi tunacheza na mademo rembo. African mama, African beauty. Kataki uno, ushusha chini. Kuja mpenzi, nipe penzi. Kowe ni wangu, nioneshe penzi. Kurana raha, ndio twahitaji. Nimekubali, wewe ndio wa kweli. Mpenzi wa kweli. Kulimi, Mr. Wadanganya. Ninafurahi, ninafuraha. Na demi zangu, nimesahau. Tuzanye fena, tuzanye fena, baby. Tell them all to come. Tuzanye fena, girl. Kuja tuteze sote mpenzi. Marafiki zako waite. Tuteze sote, girl.
Yes, we're back on top, baby. DJ Genesis. Seeing you are falling that booty makes me lose focus. Anti kuzanya telekuzikiza na kubwa konga yaka. Like gravity and enjoy it, sazi sami yaka. Aiming for the best to live up to paka. Pushing and paving forward, no looking at the back. My pains motivate a nigga on a yawaka. Mass music boss with the official game ranker. I tell I'm amazingly far cha chaka. Anti no resty, Teddy Kwebaka. Tweet ever seen ya mu game, baka baka. Anti the magnificent Light King Kutraka.
Jango tuzanye fena. Tuzanye fena, baby. Tell them all to come. Tuzanye fena, girl. Kuja tuteze sote mpenzi. Marafiki zako waite. Tuteze sote, girl. Kulimi, Mr. Wadanganya. Ninafurahi, ninafuraha. Na deni zangu nimesahau.